ages masikhulekele ngoba nansi impilo inzima kudingeka umthandazo masibekiseni amehlo ethu ukudali sicela ushwela sikhuleke kuye sithi shwele shwele.